kale obutakiriza bulekawo ya bulya nabuwomerwa. Yoyo atalina busaasizi, atana kuwala oba okusanyukira wamu ne baganda be, alina mwoyo ki? Babeerawo batya mu bulamu buno eri emyoyo gyabwe gisulawo abo abagerengetanya enkwe z'okutabata balinaako kabi, abo abeekobaana n'abalamuzi b'ensi okwekomya eby'ensi omutali eby'abanaku, eby'abamulekwa, eby'abataliika balwanirira? Bawulira batya abo nga balala bali mmaziga? Abagerengetanya enkwe z'okutaba balinako obujulizi obw'amazima, abatiitiza abo abataliyinza kunnyonnyola timali bakola, babeerawo batya mu bulamu? Abo abalya ku bulimba, abafuzi abaguyaguya be bakulembera, tebaawulira nti tewali bukulembeze butava eri Katonda? Ye ku lwabo bonna ensi eri etegula etya ebibonyoobonyo by'erimu? Abo batalina kumanya na kutegeera naye nga baafuna obufumbo, baligamba ki abaana baabwe? Nga baafuna obukulembeze, balirungamya batya amawanga? Abo batalina kutegeera abalya ne bakkuta, kiki kye balireka okuggyako okwekusanga bobokka? Kye ndabye wansi w'enjuba, ow'embira ennyingi si yawangula mu mpaka, era ne kirimaanyi si yawangula olutalo, ng'ate bakalimagezi bonna si be baatiikirira, wabula ng'omukisa gukwata bukwasi oyo abaaliwo mu kifo ekituufu ne mu kiseera ekituufu. Awo ne ndaba nti newankubadde ng'amagezi gasinga amaanyi, naye ow'amagezi bw'aba omwavu anyoomebwa, ne kyayogera tekissibwako mwoyo. Naye ne bwe kiba bwe kityo, ebigambo by'ekimpowooza ebiva mu kamwa k'omugezi bisibwako omwoyo okusinga okuleekaana kw'omufuzi ow'abasirusiru. Amagezi gasinga eby'okulwanyisa mu lutalo, naye omwonoonyi omu azikiriza ebirungi bingi.